Ngobuganda bwe tekera tekera okujaguza mazali waga saba sajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri age emyaka 75 senkulu wa Kabaka Foundation Mukunga Edward Kagwandagala agamba nti ku mulembe guno Omutebi ebyobulamu bisosowaziddwa nnyo. Amazali waga empalabwa ga kujaguzibwa ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ku mulamwa ogw'ebyobulamu ogugamba nti tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ng'abaami fe basale mu kutaasa omwana ow'obuwala. Senkulu wa Kabaka Foundation Mukunga Edward Kagwandagala agamba nti nga balungamizibwa Ssaabasajja Kabaka bategese ensiisira z'ebyobulamu mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo abantu ba Kabaka ne bakolebwako mu ngeri entuufu nga bafuna obujjanjabi obw'obwereere ate era obusaanidde.
Ensiisira zino tuzikoze zeetaaga ensimbi nnyingi naye olw'obwagazi beene bwayagala eri abantu be mwaffe Ssaabasajja Kabaka akoze ekisoboka okulaba ng'abantu be bonna abajja bafuna obujjanjabi bwe beetaaga ate era nga tujja kubuna amasaza gano gonna tugamaleyo. We tutuukidde ku mazaalibwa gano nga twakakola amasaza 6 naye tugumya Obuganda bwonna nti buli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka lyonna gye liri tujja ddituusaako obujjanjabi ate amasaza gonna kati ge tugenda okuddamu tugenda kuba nga tulongoosa n'okulongoosa abantu abo abeetaaga okulongoosa. Mwalaba embeera wano ey'omusaayi eyali egaanyi ng'abantu bangi tufirwa abakyala 18 buli lunaku naye Kabaka bwe yakwata ku nteekateeka y'abantu n'okuba ku ngabagaba omusaayi abantu bajja ne bagaba omusaayi era kaakati tufunamu ekizibu mu December naye tukisalira amagezi naye kati yadde yaddeko abantu be twafiisanga kaakati si be bafa oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu kkunga abantu be bagaba omusaayi.